bone mmɔtɔ sonso asue yie mɛrɛm noa ɔne yeye mɔ no yɛabusua ma ɔhɔre ala ɛnam bɛwiare no ɔno nyɛ mmɔ a mɔkɔl tena bɛyɛ asuo startere kae ɔtɔ ɛsuo hɔ so tɔre kyeɛ bura ana ɛwia bura ana kɔnwɔyɛ bura ana na bɛɛ koro te wɛre nsuo nwomee mo suo no ɛtɔ no ne bio so fie aseɛ bɔ ofite sɛti nsuo no fel ɛbɛ mɔ koro te wɛre nsuo nwomee ɛwiade nkoro te wɛre nsuo nwomee dike bia mo wɔ aseɛ no so ɔno so de sɛ ne mu deɛ me a bɛkɔ te bɛwuri na hyɛ nzene noa no yɛabusua ɔno nyɛ mmoa a mowɔ bɛhɔre no no bɛkɔ te bɛnyane nko a ɔnande anso sɛre mɔ bɛwɛre no yɛma ne noa mmerɛ so menia bɔ ɔma no nu ɔno maka ama kɔ te bɛwuri a anso sɛre wɔhu no bɛ anuama mmɔ nyame asoma jesus christ kɔ ɔbɛɛwi ade na ɔle me nnia mmɔ bayɛtɛ nkɔ te ɔreba nko a wo bia mɔ ekure jesus christ ekuri no wɔso bɛbɛre wɔ nkoa kɛbɛre noa mmerɛ so menia mmɔ bɛhɔre no no bɛre bɛ nkoa wɔso bɛbɛre wɔ nkoa sɛ fa wahone ɔno wɔso abaka nkoa ati ɛfɛ ɛsono wɔ nyame ane a wɔso bɛbɛre wɔ nkoa kɛbɛre menia sɛ ɔmɔ nkoa